Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 34 abatasi 12 batata i Kanani. Iki gice gishingiye mu kubara igice cya 13 n'icya 14. Abaheburayo bagandika i Kadeshi mu butayu bw'i Parani hafi y'inkengero z'igihugu cy'isezerano. Aho niho abantu batangiye igitekerezo kivuga yuko akwiriye koherezwa abatasi bakajya gutata icyo gihugu. Mose azana icyo gitekerezo imbere y'Uwiteka maze biremerwa. Batoranya abagabo maze Mose ababwira kujya kureba icyo gihugu n'abantu ko ari abanyambaraga cyangwa abanyantege nke, benshi cyangwa bake, no kwitegereza ubutaka bakareba n'uko bwera no kuzana zimwe mu mbuto zaho. Baragenda batata icyo gihugu cyose maze bagaruka nyuma y'iminsi 40. Amakuru y'uko abo batasi bagarutse yakiranywe umunezero. Abantu basohoka bihuta bajya gusanganira izo ntumwa zari zashoboye guhonoka ibyago byajyaga kubageraho. Abo batasi bazanye ingero z'amatunda zerekana uburumbuke bw'ubutaka. Bazanye ishami ririho imizabibu minini cyane ku buryo ryahetswe n'abagabo babiri. Bazana no ku makomamanga no ku mbuto z'imitini byaheraga cyane. Abantu bateze amatwi bafite amatsiko cyane ubwo babwiraga Mose iby'ubu butumwa. Twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko n'icy'amata n'ubuki. Ngizi imbuto zacyo. Abantu bari bafite ishyushyu bajyaga kumvira ijwi ry'Uwiteka maze bagahaguruka bakajya guhindura icyo gihugu batazuyaje. Ariko abatasi bose uretse babiri gusa bazanye inkuru y'incamugongo bavuga ibitekerezo byabo bivuye mu mitima yabo itarimo kwizera yari yuzuyemo gucika intege biterwa na Satani. Kutizera kwabo kwatumye abantu bijima. Ubushobozi bukomeye bw'Imana bwagiye kenshi bugaragarizwa ubwoko bwatoranyijwe bwari bwibagiranye. Abantu ntibibuka uko mu buryo butangaje Imana yabakijije babakoreshaga ku gahato igatanga inzira mu nyanja maze ikarimbura ingabo za Farawo zari zibakurikiye. Imana bayikura muri izo ngorane bari bafite nk'aho bagombaga kwiringira ubushobozi bw'intwaro gusa. Kubwo kutizera kwabo bongera gukora ibibi bari barakoze byo kwitotombera Mose na Aroni. Aho niho ibyiringiro byacu bikomeye bigarukiye, niko bavuze. Bareze abayobozi babo yuko babeshya abantu kandi ko bateje Isirayeli ibyago. Habaye umuborogo w'agahinda kenshi uvanze n'amajwi y'abantu bitotomba. Ashize amanga yo guhagararira ijambo ry'Imana, Kareba agerageza uko ashoboye kose kurwanya umwuka mubi wari utejwe na bagenzi be batari abizerwa. Ntiyahakanye ibyari byavuzwe. Inkike zari ndende kandi Abanyakanani bari abanyambaraga, ariko Imana yari yarasezeranyije Isirayeli icyo gihugu. Tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Ariko babandi 10 baramurogoye berekana inzitizi. Ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Kandi twabonyemo abantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige nabo bakabona tumeze nkazo. Abo bagabo bamaze kujya mu nzira mbi bahagurukira kurwanya Kalebu na Yosuwa na Mose n'Imana. Bashebeje ukuri kugira ngo bashyigikire umwuka mubi bari bateje. Bati ni igihugu cy'umwiryane. Iyo ntiyari inkuru mbi gusa, ahubwo yaranabeshyaga. Abatasi bari bavuze yuko icyo gihugu kirumbuka kandi yuko abantu baho ari barebare kandi banini, ibitajyaga gushoboka niyo kibi igihugu kibi kugeza ubwo kivugwa ko ari icy'umwiryane. Kwigomeka no kwanga abategetsi ku mugaragaro byahereye ko bikurikiraho. Batuka Mose na Aroni bibagiwe yuko aho yari ari akingirijwe mu nkingi y'igicu. Marayika w'Imana wari uri kumwe nabo areba uburyo bisihinga cyane ku bw'umwijima, nuko batangira no gutonganya Imana bati: "Uwiteka, tujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazabiminyago. Ikiruta si uko twasubira muri Egiputa." Baravugana bati: "Twishyirireho umugaba dusubire muri Egiputa." Ubwo ntibinubye Mose gusa, ahubwo n'Imana ubwayo, yuko babeshywe bagasezeranywa igihugu badashoboye guhindura. Karibu na Yesu wabagerageza gucubya izo mpagarara. Bihutira kwisuka mu bantu maze amajwi yabo yumvikana arangurura gusumba urusaku rw'agahinda k'ubwigomeke. "Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu kiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Cyakora ntimugomere Uwiteka, ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye." Kubw'isezerano ry'Imana, icyo gihugu cyari cyarahawe Isiraheli. Ariko inkuru y'ikinyoma y'abatasi batari abizerwa iremerwa. Inteko y'abantu bose yari icitse intege. Abagambanyi bari bakoze umurimo wabo. N'iyo baba abo bagabo babiri bonyine inkuru y'incamugongo, maze abandi 10 bakabatera umwete wo guhindura icyo gihugu mu izina ry'Uwiteka, bajyaga gukurikiza inama y'abo babiri bakayirutisha iy'abandi 10 kubw'imyizerere yabo mibi. Batera hejuru ngo Kalebu na Yosuwa baterwa amabuye. Iyo nteko y'abantu bari bataye ubwenge baje biruka basakuza nk'abasazi, ubwo ako kanya amabuye bari bafite abahubuka mu ntoki agwa hasi, maze bahinda umushyitsi bafite ubwoba. Imana ibajya hagati, ubwiza bwayo busa n'umuriro ugurumana bumurikira ihema ry'ibonaniro. nta numwe wakomeje urugomo. Abatasi bazanye inkuru y'incamugongo bikubita hasi badagadwa, maze bajya mu mahema yabo. Ubwo Mose arahaguruka yinjira mu ihema ry'ibonaniro. Uwiteka aramubwira ati, ndabateza mu gigamba kureho umwandu wabo, nkugira ubwoko bubaruta ubwinshi. Ariko nanone Mose yingingira abantu be, none imbaraga z'umwami wanjye ziyerekane ko ari nyinshi, nk'uko wavuze uti, Uwiteka atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi, ababarira gukiranirwa n'ibicumuro. Babarira gukiranirwa kuba ubwoko nk'uko wabubabariraga uhereye igihe baviriye muri Egiputa ukageza ubu. Uwiteka asezerana kutarimbura Isirayeli uwo mwanya, ariko kubwo kutizera kwabo n'ubwoba bwabo ntibyabafashije gutsinda abanzi babo. Kubw'imbabazi ze yababwiye gusubira inyuma bakerekeza ku nyanja itukura. Igihe abantu bigomekaga barasakuje bati, iyaba twaraguye muri ubu butayu. Nuko icyifuzo cyabo baragihabwa. Ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, ababazwe mwese, abamaze imyaka 20 n'abayishagije mwese. Ariko abana banyu bato mwavuze ko bazaba iminyago, abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanze. Maze Imana ivuga ibya Kalebu iti, keretse umugaragu wanjye Kalebu kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose, nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Nk'uko abatasi bagenze iminsi 40, niko Abisirayeli bagombaga kuzerera mu butayu imyaka 40. Mose amaze kumenyesha abantu icyemezo cyafashwe n'Imana, bamenya yuko igihano cyabo cyari kibakwiriye. Abatasi 10 batiringirwaga bafatwa na mugiga bicirwa imbere y'Abisirayeli, maze abantu babibonye babibonamo urubategereje ubwabo. Ubwo noneho basaga nk'aho bihanye by'ukuri, ariko batewe agahinda n'ingaruka y'ibibi byabo, aho kugaterwa no kudashima no kutumvira kwabo. Babonye yuko Uwiteka ativuguruje mu byo yavuze, gukora ibyo bishakiye birongera bibazamo, maze bavuga yuko batongera gusubira mu butayu. Imana igerageza kwicisha bugufi kwabo, isanga atari uko ukuri. Imitima yabo ntiyari yahindutse, ahubwo bari bakeneye gusa impamvu bakongera kwigomeka muri ubwo buryo. Iyo barizwa n'icyaha cyabo igihe cyabashyirwaga imbere ntacyo bahishwe icyo ari cyo cyose, ayo magambo ntiyajyaga kuvugwa, ahubwo barijijwe n'iteka baciriweho. Agahinda kabo ntikwari ukwihangana, kandi ntikashoboraga gutuma iteka bari baciriweho rihindurwa. Iryo joro ryabaye iry'amaganya, ariko biyemeje gucungura ubwoba bwabo bukeye. Igihe Imana yababwiye kuzamuka ngo bahindure icyo gihugu, baranze, kandi nanone ibahaye amabwiriza yo gusubira inyuma, nabwo barigomeka. Imana yari yabahaye amahirwe n'inshingano byo kwinjira muri icyo gihugu igihe yari yateganyije, ariko kubwo kurangara kwabo babishaka batswe urwo ruhushya. Ubwo rero Satani akomeza kuboshya ngo bakore icyo Imana yari yababujije, nubwo mbere bari banze kugikora Imana ibabwira kugikora, bituma bongera kugoma ubwa kabiri. Twacumuye ku Uwiteka, turazamuka turwane, dukore ibyo Uwiteka Imana yacu yadutegetse byose. Gutegeka kwa kabiri, igice cya mbere, umurongo wa 41. Bari bahumye cyane. Uwiteka ntiyari yabategetse kuzamuka ngo barwane. Umugambi w'Imana ntiwari uwo guhindura icyo gihugu babikesheje kumvira amategeko yayo byuzuye. Twakoze icyaha, niko bavuze, bemera yuko ari bo ubwabo bacumuye atari Imana, iyo bagayaga ko itashohoje amasezerano yayo. Nubwo kwicuza kwabo kutavuye ku kwihana nyakuri kwerekanye ubutabera bw'Imana, Uwiteka aracyakora mu buryo nk'ubwo, ahesha izina ry'icyubahiro kandi abinyuza mu nzira yo kumenyesha abantu ubutabera bwe. Imana ishyiraho abakozi bashyira ku mugaragara imirimo y'umwijima. Nubwo umutima ukora ibibi udahita uhindurwa, habaho kwihana guhesha Imana icyubahiro kandi kugaragaza ukuri kw'abakozi bayo batemerwa kandi bavugwa uko batari. Uko niko bizaba rero igihe umujinya w'Imana uzasukwa ku iherezo. Umunyabyaha wese azerekwa kandi amenye ubutabera bw'urubanza rwe. Batitaye ku rubanza rw'Imana, Abisirayeli biteguye kujya kwigarurira Kanani. Ku kugereranya kwabo ubwabo, bari biteguye bihagije iyo ntambara. Banyuranyije n'itegeko ry'Imana ndetse n'uko abayobozi babo bari babibabujije, bagiye kurwana n'ingabo z'abanzi. Mose yihutira kubakurikira bafite iyi nama ivuga ngo, mucumurire iki itegeko ry'Uwiteka? Icyo mukora ntikiri bugende neza. Ntimuzamuke kuko Uwiteka atari hagati muri mwe, mutaneshwa n'ababisha banyu. Abanyakanani bari barumvise imbaraga zitangaje zarindaga ubwo bwoko, nuko bahuruza ingabo zikomeye zo kwirukana babateye. Izo ngabo zari ziteye ntizari zifite umugaba. Nta gusenga ngo Imana ibahe kunesha. Nubwo batari barigishijwe iby'intambara, bari biringiye yuko nibabasakiza bazabanesha. Kubwo kwiyogeza byatumye basembura abanzi babo batatinyukaga kubatera. Abanzi b'Abisiraheli bari bategereje izo ngabo zikomeye bahinda umushyitsi, bahawe ubutwari bwo kubarwanya. Ibyo bari barumvise byose byerekeye ibitangaza Imana yari yarakoreye ubwoko bwayo, bahise babona yuko byari ibinyoma, nta mpamvu yajyaga kubatera ubwoba. Uko kuneshwa kwa mbere kw'Abisirayeli kwatewe n'ubutwari no kwitanga Abanyakanani bari bahawe byongereye bikomeye imbogamizi zo kwigarurira icyo gihugu. Ntacyo Abisirayeli bari bashigaje uretse guhungira abanzi babo mu butayu, aho bari bazi yuko ubwoko bwose ariho bazahambwa.